anda na na mimi yo.
Nyonga nyonga, nabyo lipa mi na fry.
Nyonga nyonga, nyonga nyonga my lo.
Nyonga nyonga, nipe yote mi ni fry.
Baka kukuche ganda na na mimi yo.
Nyonga nyonga, nabyo lipa mi na fry.
Unapo play, sio done, mtoto uko fine. Kino cheko laini kama kina mfupa ndani. Unafanda na kushuka, mi unanipa maruwani. Unanchanganya, changanya, yutazania kitu gani. Mami love, uko hot, mtoto mwenye hot. Mtetea wangu, kifaranga, nipe malas. Unapo tikisa chukucha, najifili alright. My life, wenda wakuni kata kiu tonight. Baby, uko so amazing. Panya yako mini freeze. Baby, uko so amazing, so amazing. Na 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 mimi yo.
Nyonga nyonga, nabyo lipa mina fry.
Nyonga nyonga, nyonga nyonga my lo.
Nyonga nyonga, nipe yote mini fry.
Baka kukuche ganda na na mimi yo.
Nyonga nyonga, nabyo lipa mina fry.
Uko on fire, nago back it up baby. May you take me higher, napo maringo mwaya. Unapo ringa ringa baby, akia nani ni raha. Uko on fire, nago back it up baby. Maringo, mwaya. Unapo ringa ringa baby, akia nani ni raha. Baby uko so amazing. Panya yako mini freeze. Baby uko so amazing, so amazing. Nyonga nyonga my love.
Nyonga nyonga, nipe yote mini fry.
Baka kukuche vyanda na na mimi yo.
Nyonga nyonga, nabyo lipa mina fry.
Nyonga nyonga, nyonga nyonga my love.
Nyonga nyonga, nipe yote mini.
Nyonga nyonga,
nabyo lipa mina fry. Nyonga nyonga.